is music.
It's Reasoning Music Africa.
Leo Bado Ghetto Transform
Mr. Reasoning, the hitmaker.
Kamukamba. Isi ni saba kaya kwa sweet Nashlo pali bepo na umfit Penda ni yangati sema hit Elo ni kalipomi sapo pit Tine keto ilo kwa sweet Nimbo zanga ziri pali pit Nimbo zanga ziri patrit Bifuna ene kumbele na pit Andenika ukanti fit Chibwere atavula masheti Shapo monga tireti Atas forgive, don't forget Tine soza ndi wakadeti Sunga ntaya andaleti
Liu, Bado
Kotini sisi nishina mkana blon Indoors nitini kana fall Outblock monga ni king von Levo yako ni kupasa tozena Mtuk fly monga ni poropela Swag yako nje tima korobela Kivama lapu nye mweti jajela Soka koti rapi osa sarayla
Kileka pisto kikwape
Kuvama lapu nye kembape Nile mbuzi muna pepe Loka po tisi dua watu pepe Elevating gani chikwepe Getu ya nipasa ntepe
Yo, since everybody wants to be the king, you know Let me tell you one thing you should know I'm the king of kings, real bad dog.
Kamukamba yo.
Waleta juice. Click.
Waleta juice ni mama masip Oh eyes on minga sina vole zip Love pa zeti ni opa kwa snap Munga malati on peza pa top Malaise di wanga ni kodro Iseti wina uka wina dro Mwae se brado ni brado Wakati wana bavala mado Haya ni mabuzz not ya pa phone Mbavu munga Samsoni Poison munga pythoni Air Force nuts big zini Waka puni wa satini Uzati peza tiri klini Mumkosi na matoka tseni Ima tukona benirin Niri mutempo nga shaolin Manyumba yonse nga vana Sin, then gen in the ghetto chain That's why Tima uka sexen Ewa uzon na wena wakonda Dine don kulibe kasanda Miponto ni kondwa ni panda Kulibe kumfu isi ya panda No wanda tibwela ozanda Nina makeolo kulibe tanda Nae no siku mbina manda Waliza zombo na makomanda Munga tisala nilipa wakanda Ndeza takufamba na mkanda Kumanda kama lele Boss late Beatrice Niko G Sparks Mining PDK Jose Nasir
Mr. Reasoning, the Hitmaker.